Maneza, on you look to the feza, sing your things a quizina, chigaru bimba nyibura, ukwata ya neza, kuzu ya zawa ya nibikunda, ini viti vitu ya nabja kutidi nzira, uosa nganga, ya shaka kumwanga, ukwanza kupira, Chizabachacha say, reason with me. Oh, reason so sanche. Ndi kwandi chiri muhira ngo bamenya ko vuye mu sore right now. Yego, nituzabaza yego. Mukunda byuzu yego. Mujani byimbere yego. Yego, nituzabaza yego. Mukunda byuzu yego. Oh ma baby, je te promets, bébé. Na kuba se j'attends. Nakuburiye na formule, uriye nakubeshe joli. Iyo mbonye uzu nsanga, binera kwiriza riza bebe. Cause you utuma ndwana cyane, bongo mbe ngugira uwanjye. Reason with me. Oh, reason so sanche. Ndi kwandi chiri muhira ngo bamenya ko vuye mu sore right now. Yego, nituzabaza yego. Mukunda byuzu yego. Mujyane by'imbere yego. Yego, nituzabaza yego. Mukunda byuzu yego. Mujyane by'imbere yego.